It's a year. Hey, you have a cook. Let's do this, man. Please allow me. Yeah.
Big up Freak Studios.
Bada miezi tisa, 1998, 420 yukijana kazaliwa. Mother akamwita Oscar kama artist alijua yukijana ni Picasso bro. Na metoka county moja na ulilayo na mo yukijana na vigeti nima bro. Friday 2010 na bumza ya katoweka. So goodbye kwangu haijawai kuwa good. Siku pata chance ya kufunzo na my mom. So the world ikanifunza, born to be a winner, misi jai kuwa loser. Nafanya vitu bien, mini ka a loser. 2019 buda dogo mini daddy. 2023 pia ni the same story. 2025 niko hapa sita daddy. So believe me nikisema, to God be the glory. One time for my family kwa kusimama nami. Two times for my day ones walisimama nami. I was blind kama Stevie kwa imziki nikiwanda. Nilithani nina ngani kikuwa tumanga. Kumbe I was lost kama Alice kwa Highland ya kuwanda. On my road to riches yani kutafuta dough. Kama ile rende nilifanya vitu wrong. Mad kama munga nikakuwa bipolar. After rehab sasa hivi nina akili timam. Mini hiyo nafsi moja kwa ile track ya timam. Nilikuwa na ubua juva rafa kanikuza. Daily nitampa sifa, daily nitamtukuza. Amefanya majabu na misiezi kueleza. Imagine dada linika na squeezy yoni penda sana. Kijiji changu chote kina sikizanga hisa. Na kusemu kweli huni nani kama si wewe osana. Yeah, life of one is very charm. Skilize bamboo kujibiga jazz diyo wajia baboon. Evo utabaga mahore ya balloon. Sare meri jenango mazirika badoom. Sare miadaradi wea jana na kindugulu. Rappers wali joje wezi kufikisha mwikulu. Jesus is the way ya kuwingi yanga mwikulu. Yoni kitu moja nilifunzo ngana makulu. Wale wako paralyzed bado na ni feel. Kama uko MTP unaweza ni feel. Fresh Prince obele anko feel na ni feel. Kama una bet you already know the deal. Kama toy weko leader kila day ya keep it real. We got by my side nitajenga iyo house on a hill. Cause I'm standing on a mountain ile mlima mwezi guza ya ni siri on a hill.